the guy you are waiting for. Snai, why like? Wanna die, kisha wanna die. Oh, Zack, Joji, ha. Listen here, Mr. Tarmina, kuchorea, cause I'm proud of you. Na nimeza mazi kwenye penzi lako mi naongelea. Okay, ha, tatizo moja mi sina hela. Sina hela, mwenzio na kulove. Okay, baby, mi na kulove. So get karibu, move close, twende far away. Nikuonyeshe kwangu, sina kwako, by the way.
Uzuri wako, uzuri wako.
By the way, let's go far away. Ni kuonyeshe kwangu we, hey. Uko mtoto mzuri umembika na ukatokelezea. Zuri we, uzuri we, uzuri uzuri uzuri. Uzuri uzuri. Uzuri uzuri. Uzuri uzuri. Okay, it's a girl with your love, make the bell hot for then I could take you and I'm uncle no rock a piece of a kilo. We together in house of sleep.
Uzuri wako, uzuri wako.